Wanna try ku we do it like us. Wakitufikia tunakanyagia gas. Wana tusoma but hawata pass. Jubaili hizi pande tunabadilisha class. Sisi tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different, different. Mtafika katumesha badilisha lens. Sisi tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different,
si tuko different, sweet na hiyo bitterness. Ameni daddy na nasema wezi resurrect. Nisha jiconnect, leo na manzi yako ndo internet. Niko juu ya high grade, lika na ma-cigarettes. Bubu endangi soko juko beni ya kuongea. Ukini ya chana yu alava lazima nda kugongea. Kani koko choma kuna mali uneza torokea. Uneza tapotea juu kichapu tapokea. She say she wants a man like me. Jona miata sina girlfriend. Niko na hoes mbugi yangu imejaza bad friends. Ni machizi magondi utuita madmen. Vitu zote risky, no whiskey, no simping.
Si tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different, different. Mtafika katumesha badilisha lens. Si tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different, different. Tafika katumesha badilisha lens.
Si tuko D-I-F-F-E-R-E-N-T. Luku akili na pia bado chisenti. Wanatofia kaugonjwa ya 2020. Huku madilzi na iva na plenty plenty. Tuko big and better. Sindo peseta, mabos tupu. Bado mnaandikwa kama leta. Si wanateta, vile tunazileta. Kuhit, hit, maspika kabibi ya weta. Walituacha for the better than us. But wakasaka wakapata nani. Wakirudi tushakanyagia gas. Hiyo chapter tulifunga we are done.
Si tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different, different. Mtafika katumesha badilisha lens. Si tuko different, different. Sisi na nyinyi hatuwezi kuwa same. Tuko different, different. Mtafika katumesha badilisha lens. Wanna try ku we do it like us. Wakitufikia tunakanyagia gas. Wanna tusoma but hawata pass. Jubaili hizi pande tunabadilisha class.